Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Murumva Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22, ni ku mirongo migufi. Mushobora no kudusanga kuri internet mugakurikira ikiganiro ni www.radioyacu.com. Hano hi Washington DC muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Abadamu n'abakobwa namwe twizeye ko muri hafi umunsi wa kabiri Radio Ijwi rya Amerika murabizi yarabageneye, abagabo namwe murabizi ntimuhejwe kuri radio yanyu. Turabashimira rero uburyo mwitabira ibiganiro byacu, ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nshuti banywanye, nkuko nari mbivuze mu kanya, ikiganiro muri isanga cyo kuwa kabiri n'umwe hari kuwa abagore, ariko kandi abagabo n'abasore ikaze nkuko bisanzwe. Twatumiye Madame Umulisa Letitia, n'umwe mu bashinze umuryango witwa Mama Courage, ukorana n'abana bakobwa babyariye iwabo bari mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ni umuhuzabikorwa w'uyu muryango hagakurikiranira hafi ibikorwa byawo, aratubwira intambwe uyu muryango umaze gutera naho bifuza kwerekeza mu bihe biri imbere. Namwe aho muri se mubona ibibazo by'abana batwara inda byifashe gute? Ubwo nawe araza kudusobanura, ariko namwe utubwire ko ikibazo gihagaze iwanyu, muduhe telefone zanyu rutuze kubasha kubahamagara. Ntabatindiye tumwakire muri sa Letitia, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, ndagushimiye. Turi kumwe kandi n'abana b'abakobwa nabo bari budufashe kurushaho gusobanukirwa ibibazo abana bahura nabyo n'uburyo bagerageza kubyikuramo. Uwa mbere ni Naomi. Naomi, uranyumva?
Karami.
Wiriwe
neza?
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Yego, yego.
Murakoze.
Ye. Hanyuma dufite na Renata. Turi kumwe?
Yego.
Ndumva twumvikana neza ku murongo. Uraho neza na urakomeye?
Ye, ndakomeye cyane.
No, kikaze ku Ijwi rya Amerika, ubwo turaza kuganira mu kanya gatoya.
Yego, murakoze.
Yego.
Murakoze.
Yego. Nguhereho rero Madame Letitia, twaherukaga kuganira ubwo mwari muvuye mu nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza, aho mwari muhagarariye umuryango Mama Courage. Hari abatari bakurikiye icyo kiganiro ubwo twagikoraga, nagira ngo twongere turebere hamwe, wibutse abatwumva muri make uyu muryango Mama Courage icyo ukora, intego yawo.
Murakoze cyane Eugenie, ndanze kubasuhuza abantu bose mumva Ijwi rya Amerika, abumva ikiganiro isange muri isanga. Ndasuhuza cyane abatwumva bari mu Burundi, abari mu Rwanda, ndetse n'abari ahandi hirya no hino ku isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Eugenie rero urakoze cyane, twaherukanaga tukiva muri mu nama ya CHOGM, twaganiraga na none ku bijyanye n'iterambere ry'umugore. Umuryango Mama Courage Rwanda rero mpagarariye watangiye mu bihumbi bibiri na makumyabiri. Intego ya mbere y'umuryango wacu akaba ari ugufasha umwana w'umukobwa kwiteza imbere, ariko cyane cyane tureba kuba n'abakobwa babyariye iwabo abana b'abangavu baterwa inda bakiri batoya. Abo bana rero tukarebera hamwe iterambere ryabo, kubafasha kwiteza imbere, kongera kwibona mu muryango nyarwanda, kongera kumva agaciro kabo. Cyane cyane icyo tugandiriye ni ukubaha ubushobozi, ubushobozi mu nzego zitandukanye. Hari ubushobozi mu bijyanye n'imyigire, tukareba cyane cyane icyo bakora kibafasha kwiteza imbere. Hanyuma hakaba kubafasha kugira ibyo birinda bishobora kubateza ingaruka cyangwa kubasubiza mu bibazo bagize. Tukaganira ku bijyanye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, uburyo bwo kukirinda, tukaganira ku bijyanye no kwirinda inda zitateguwe, ntibyababayeho, ntibizongere kubabaho. Noneho tukaganira nanone ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane ku buryo umwana yimenya, akamenya ubuzima bwe, akamenya n'igihe ki ashobora gusama, n'igihe ki ashobora kudasama, ese agize ubwo akora imibonano mpuzabitsina yakwitwara ate. Ibyo byose nibyo tuganiraho. Hanyuma kandi tukabafasha no kuba no kubarerera abana, dufite irerero ry'abana babo kugira ngo muri ya myigire yabo mu byo twiga babashe kwiga batuje batekanye, kubera ko abana nabo akenshi ntabwo baba bafite aho babasiga. Ubwo rero icyo nicyo kintu kinini dukora kuri ijyanye na education, ku bijyanye na prevention, siko navuga mu Kinyarwanda,
ni kwirinda cyangwa gukumira cyangwa kwirinda.
Yego, gukumira. Hanyuma tukareba n'abatabashije kwigusubira muri secondaire uburyo basubiramo, ariko cyane cyane tukazamura no kwigirira icyizere kwabo, kugira ngo hatazagira bongera kubagusha mu mutego nk'uwo baguyemo bagendeye ku ntege nke baba babonana.
Urakoze cyane. Reka noneho mvugane n'aba abakobwa bacu, Naomi, reka nguhereho. Madame Letitia yatubwiye ibyo bafasha muri uyu muryango Mama Courage Rwanda. Wowe nk'umwana w'umukobwa wahuye n'ikibazo cyo kubyarira mu rugo cyangwa se kubyara ukiri mutoya, uyu muryango wagufashije iki? Naomi?
Murakoze. Nitwe n'inshuti Naomi.
Yego.
N'abandi umwe mu bakobwa bahagarariye abana b'abakobwa n'umwe mu makuraje babyariye iwabo.
Yego.
Igihe icyo bamfashije, nk'ubu bamfashije kwiteza imbere, kumenya kudoda nabyo nari nzi. Nk'ubu ibyo banyigishije byatumye mu rugo wanyu baha nk'umuntu wabyaye. Mbere nkibyara ntabwo wamaga agaciro cyangwa nyitwita, ariko nk'uko akabanje kwiteza imbere nkamenya kudoda, nkagira amafaranga mbona ku ruhande kubitewe n'ibyo nize, mu rugo ibyo wansaba nkabikora. Bakaba bati koko uyu ni wa mwana, nubwo twari twaramutishije agaciro afite icyatumariye. Ibyo banyigishije byatumye mu muryango banyiyumvamo, nanone nk'umwana wabo bakumva ko mbafitiye agaciro.
Hanyuma ibyo mukora aho ngaho mubibonera isoko ku buryo bworoshye, cyangwa Mama Courage niyo ishinzwe kubibacururiza kugira ngo mbashe kwiteza imbere?
Babifashamo natwe ubwacu tugashaka ko twabigenza kugira ngo nabo tubafashe, tutabibaha hasi n'igihenga ari babikora gusa. Baradufasha muri rusange, iyo twadoze bakadufasha kudushakira isoko. Natwe nk'abantu bakuru dufite icyo tumenye n'uko twiteje imbere, natwe tugashaka buri ruhande kugira ngo turebe ko aya masoko tukabonera hamwe ibicuruzwa byacu bikagenda neza.
Reka noneho mvugane na Renata. Nawe Renata, wumvise mugenzi wawe, nagira ngo umwunganire. Wowe icyo wungukiye muri uyu muryango Mama Courage ni iki, urumva ugeze ku ruhe rwego?
Murakoze cyane. Banyita Nyiramisago Renata. Abandi umwe mu bakobwa bahagarariye Mama Courage, njyewe naje hano ntazi kudoda umwenda, banyigisha kudoda, mbega nandi mu bwigunge buhambaye. Mu rugo barantereranye, nababwira ikintu, reka dati wewe wabyariye iwanyu nta kitubwira. ariko naje kwa Mama Courage, ubwo ngubwo banyigisha kudoda, none ubwo ngubwo baduhaye naho twaba dukorera, tudoda ibikapu by'abanyeshuri, nibino abantu bafata ingendo bagafashyamo n'imyenda ubwo rero nabwo tugashaka isoko tukagurisha twaje kwiteza imbere ubu mu rugo se nkita kuza ngo nibampitabune mfurira umwana nibangurire ikiyuzi ko marekaga basha kubyimenyera aba nabwira n'uwo mukecuru wanteranaga ati we wabyariye angaha avanze imyenda roho ngaho namugatira umwenda nawe nkuzozere ubwo muzanira umwenda nawe akabasha kwishima ati yewe ntabwo rero wowe noneho ndabona warahindutse cyane kwa makuraje ndabona barakugiriye akamaro
ndetse turaza gukomeza rero tubiganireho ibyo mukora ndetse muze no kugira n'inama muha abandi bakobwa ariko reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza ko muganira twakire Richard Livingstone yego urahagananye uradusabye ba ariko hari urusako handuye yego
ariyo ijambo nagomba ndabasaba nana ashikirije ariko kugera ubu ngubu ntabwo ndaribona
ntabwo urabona iki ijambo se kandi turi guhaye
nari nasabwe ko nanjye nakoresha ikiganiro
ubwo turaza kubivugana nyuma niba hari icyo wifuza kuba wavuga kuri iki kiganiro turimo gukora ku muryango mama kuraje ufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ubwo wagira icyo uvuga hanyuma ubundi we tuzaguha umwanya nawe turaza kuvugana nyuma y'ikiganiro uri muri Kenya
Yana kwamba shimire mwono warongo iyo shirahamu iyo mvire kukere iyo shirahamu eburi iyo shirahamu ili afata chane kuhuse kurugira kwa chane kuvira haba kogwa nyangu mkogwa afisi njimbali akabafisi uri umukakura atumai akirani eza mumuchango changana wane kuvira utuwa wakene ya waturo nga rumba nastu ya ugirumutima mwono amananje ngacangira ko emanwa nabaze iyo babonye tuvuge nk'umukobwa buri ya yashikiriwe n'ikintu nicyo ngasho kama kaburiya ntabwo bakamwumvisha yuko ari umuntu nk'abandi n'ubundi nk'uko yahora
urakoze cyane ababyeyi ntibatererana abana
ya mabakobwa nabo nibarera amaboko bakura amaboko mu muzu kubera buriya mwana umerereye ndate neza umukobwa naho yoba afise icyo kibazo cy'uko yoba yarakeye winda we nacyo bimubwiye kabisa ko kabaho mbere yacyohewe gusumba buriya kiri inkumi kubera avuga ati jewe icyo shaka ndakironka sanzwe ndi ku kazi buriya rumva abaho nyine nk'uko yahora abayeho kubera akarorero nk'ababyeyi bino umukobwa iyo buriya yatwaye inda biramutereka cyane bamubwira amagambo yotuma yiyumva yuko yamenye ntabwo bamwumvisha yuko iyo gerageza agakora udukobwa tubaye abaye twotuma twomuha isabune twomuha yane utuntu twose ashaka ejo nogira kumanura abo bakobwa bagiye kurati nyamba byamushikiye niyumve yuko umenga arihebye kandi ababyeyi nibabona yuko umenga abo bakobwa baramenye
urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro ku gitekerezo cyawe utanze Richard ndagushimiye twongere tuganire na Madame Umulisa Letitia nagira ngo tubwire noneho watubwiye aho mushyira ingufu mu bijyanye no gufasha aba bana b'abakobwa ababyeyi babo uyu muvandimwe Richard yaravuze ati n'ababyeyi nabo mbagira inama be kubwira nabi abana amagambo ubona mama Courage hari yarahinduye iki cyane mu bijyanye no kuganira n'ababyeyi bafite abana batwaye inda
yego urakoze cyane ikintu cya mbere navuga kuri iki ngiki
tujya gushinga umuryango twarebaga ukuntu abana b'abakobwa babyariye iwabo n'ubundi bafatwa mu muryango nyarwanda. Akenshi abana babo bitwa ibinyendaro. Icyo ni ikintu cya mbere cy'uko umwana batahawe agaciro nk'umuntu mbere na mbere akivuka, noneho bigasigara nyina yitwa wa muntu wabyaye ikinyendaro, noneho umuryango we ukamufata nk'aho ari igicibwa. Icyo nicyo twabanje kugira ngo tukure muri bano bana babanze biyumve nk'abantu mbere na mbere, bumve ko bafite agaciro, bumve ko bakunzwe, kandi bumve ko hari icyo bamara. Kuko akenshi abavuga ati njye ntacyo maze nabyaye ikinyendaro guhera mu rugo iwabo. Hanyuma rero icyo dushaka gukoraho cyane ni ukuganira n'ababyeyi. Kugeza ubu ntago turorganiza ibiganiro n'ababyeyi uretse mu matsinda atatu abanje, uko amatsinda yajyaga gusoza twaganiraga n'ababyeyi baje abana babo bagiye gusoza. Ariko iki kintu twakirebyeho cyane, turabangoreka aba bana tuzorganize noneho igihe cy'ibiganiro n'ababyeyi, ariko kizajya kibaho wenda buri gihembwe. Muri 2024 ntituza kugera mu ngamba dufite, wenda turaza kubiganiraho. Ariko ni ikintu gikomeye kugira ngo umubyeyi abanze abone ko umwana we agifite agaciro, hanyuma n'amagambo mabi babwira abana babo, abuzukuru babo nyine bababwira mwebwe muri abana b'inyendaro, mwebwe nta gaciro mufite, niho ahera yumva ntacyo amaze, ku buryo n'amashuri atayashobora, ku buryo atekereza ko no kugira ibyo akora kugira ngo aziteze imbere nta mpamvu yabyo. Ubwo rero ikingiki mu kirimo kintu tuzakora muri 2020 muri gahunda zacu zo mu 2024 muri plan dufite.
Ndumva telefone yawe itangiye gucika.
Ntabwo nyumva neza.
Ubu noneho uragarutse.
Navugaga dufite gahunda y'umwaka utaha yo kuganira noneho cyane cyane ku babyeyi, inama zizajya ziba buri gihembwe, tukaganira n'ababyeyi uburyo bwo gufasha umwana nubwo yaba yagize ibyago byo kubyara akiri muto, bakamenya amagambo bababwira ko abagiraho ingaruka, hanyuma bakamenya ko ari abana bagifite agaciro mu muryango. Kandi tuzahera ku babyeyi b'abana bizi wacu mbere na mbere, noneho dukomerezeho n'abandi babyeyi bari hanze wenda batari ab'abana ba mama kuraje, ariko kugira ngo n'ubundi tubafashe kugira ngo bafashe umwana kwigirira icyizere, gutekereza ko ejo hazaza ahafite. Kuko nari mbivuze mu kanya, abana b'abakobwa twakira muri mama kuraje akenshi batangira ari b'abana bacitse intege, bumva ubuzima nta buhari, bazi ko babayeho ubwira bugacya. Icyo tubafasha cya mbere ni ukugarura icyizere cyo kubaho, bakumva ko bafite agaciro. Turabanza tukaganira nabo, tukabatega amatwi, dufite abajyanama mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe aribo twita abakansera, turabafite babanza kubatega amatwi, bagatega buri mwana bakamutega amatwi kumenya inkuru ye, noneho buri wese tuba tumuzi uko ameze, kuko buri wese afite inkuru itandukanye n'iyundi, ibyo yaciyemo bitandukanye n'iby'undi. Ariko icyo tumaze kubona ni uko nyuma y'amezi atandatu buri mwana ubona ko yahindutse, mbere y'uko abona n'amafaranga aba ari wa muntu useka yishimye, n'iyo urebye amafoto yabo uko batangiye n'iyo babonye uko basoza biba bitandukanye cyane.
Reka tusubire ku murongo wa telefone twakire Marcel Twagirayezu.
Ndabaramukije cyane na mama Kuraje, nawe ndamuramukije.
Yego, komere.
Yego, ndi Kigali mu Rwanda, ndashaka kubaza utubazo tubiri, ariko haraza ikibazo kimwe kimeze nk'igitekerezo. Iyo urebye uburyo u Rwanda ruhanganye n'indagito rw'abangavu bwatumye n'icyaha cy'ubusambanyi cy'icyaha kidasaza, uhita ubona uburyo Leta y'u Rwanda ishishikajwe no kurengera aba bana b'abangavu, ariko nanone hakaba uburangare bw'ababyeyi. Ndabyita uburangare kubera ko hari igihe umwana gusaba icyo wakabaye ufite ubushobozi bwo kubona ntukimuhe, ariko n'umuvuga kimuhaye ntunamusobanurire impamvu atakibonye, igatuma ejo yisanga yaguye muri za byaha bimukururira gutwara zanda zitateganyijwe. Angaha nka mama kuraje mukora na mute na societe civile y'indi miryango iharanira uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bwa muntu se, amadini n'amatorero, kugira ngo ubukangurambaga bwanyu bugere kure kandi bugere kuri benshi icyarimwe. Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri, ikibazo cya kabiri hari umwana aza kugwa mu biyobyabwenge akaza gusanga yatwaye inda ntacyo yashinja ababyeyi, ahubwo agahitamo gutorongera kubwo gutinya ababyeyi, bikaza kugaragara wenda ko ababyeyi bamwirukanye ariko atari bamwirukanye ari ikosa rye ku giti cye kubera ko yashatse no kwigira akarara. Umwana nk'uwo we afashwa ate? Ikindi bigushobokeye waza kumvugisha inyuma mwambwiye ko mukoresha Bugesera, hari umwana wahuye n'ikibazo aho mu Nyamata mu Bugesera, iwabo bamushingira ku ngufu, bamushingira ku ngufu mu ntara y'Amajyepfo, ageze asanga bamushingiye ku mugabo ufite undi mugore, banabyaranye abana bane, none umwana byamuteye ihungabana, ubu ntagishaka gusohoka kugeza ku isaha kumva ngo yiyahuye. Uwo nawe sinzi niba mutagira ibyo mumufashamo, kuko numvise ko mugira abantu baganiza abandi mu mutwe. Niba ndaguha nimero yanjye uratwavugana nyuma, sindi ko biragenda kugira ngo tube twaganira ku kibazo cy'uwo mwana. Murakoze.
Urakoze Marcel. Inomero yawe turaza kuyimuha hanyuma ubwo niba abyemeye ubwo muraza kuganira.
Ndabyemeye cyane. Tube kuvugana nyuma y'ikiganiro turebe, kuko dufite ababasha kuganiriza abana bafite ibibazo by'ihungabana byatewe n'icyo kibazo bagize.
Ye wakomerezaho noneho ubwo ukamusubiza no kubyo yari amaze kuvuga uburyo mukorana n'indi miryango na societe civile.
Ndakoze cyane Marcel. Iki navuze ni ikintu gikomeye. Ana?
Yego turakumva.
Yego Marcel avuze ikintu gikomeye. Leta y'u Rwanda koko twagize ubuyobozi bwiza cyane buha umugore ijambo, icyo ni icya mbere. Hanyuma kandi bakanadufasha mu bijyanye n'irangamimerere, cyangwa ntabwo twabivuzeho, ndaza kugerageza kubivugaho kuko nabyo n'ibibazo duhura nabyo, uburyo abana bandikwa mu irangamimerere. Leta yaradufashije, abana basigaye bandikwa bavuka ku buryo ava kwa muganga yanditswe, isatamwemera yandikwa kuri nyina. Ibyo nabyo byari ibibazo abana b'abangavu bagiraga, abana babo wasangaga nta na hamwe babarizwa, bakazagira crise d'identité, ikibazo noneho cyo kumva ntaho ashingiye, ntaho ahagaze, kandi kikazamukurikirana mu mikurire ye. Iki rero cy'imiryango nyarwanda, uburyo dukorana nayo twebwe nk'abantu dufite abana b'abakobwa, icya mbere dukorana na ministeri ifite umuryango mu nshingano zayo, cyane cyane ko ari ikibazo kireba umuryango. Ministeri turakorana, hanyuma dukorana n'ikigo cy'abana gishinzwe imikurire y'abana, kubera uko nababwiye dufite ikigo cy'irerero cy'abana baba bakobwa, nabo turakorana umunsi ku wundi mu rwego rwo kugira ngo tufashe umuryango, cyane cyane dufashe umuryango nyarwanda kwakira aba bana b'abakobwa babyaye, kubaha agaciro kabo. Imiryango yindi dukorana ikora mu bijyanye no gufasha umwana w'umukobwa, n'ubundi nk'uko mu turere haba hari JAF idushyira hamwe twese nk'imiryango ikora muri ako karere, turakorana inama, turahura tukaganira, tukungurana ibitekerezo, tukarebera hamwe icyo twafasha n'ubuyobozi bwa leta, kuko akenshi tunakorana n'inzego za polisi abaza kuganiriza abana b'abakobwa, kubabwira uburenganzira bwabo, bakababwira bakabashishikaza bati mwebwe nubwo mwabyaye uburenganzira bwawe, uburenganzira bw'umwana, gerageza ushyire hanze umuntu wagutenda kuko uracyari mutoya. Abo tujya tutumira ibiganiro, tugatumira inzego za leta zibishinzwe nk'abantu bo ba leta civile, bakaza kubaganiriza ku bijyanye na irangamimerere, kwandikisha abana babo kumenya uburenganzira bwabo. Imiryango nyarwanda yakorera mu karere turimo, dufite uburyo dukorana kandi dufite platform dushyira, tuba turi hamwe twese ku buryo baratuzi iyo biri ngombwa ko batwifashisha mu bijyanye n'ubukangurambaga
baraduhamagara natwe iyo dufite ama event twapanze natwe turabatumira tugakorana cyane cyane. Icya kabiri
abana bananira ababyeyi.
Aha, abana bananira ababyeyi. Iki rero ntago ari ikintu dukwiye kwirengiza, natwe turakizi muri kwa kubaha ubushobozi ku empowering hari uburyo bwo kubafasha guhindura imyumvire. Iki turakiganiraho cyane, tugira amasaha y'ibiganiro nyuma yo kwiga kudoda, nyuma y'amasomo yo kudoda, iyo barangije amasomo bagira amasaha y'amasomo. Noneho tukaba twapanze ibiganiro. Ibi rero byo guhindura imyitwarire ari naho tuganira ku bijyanye n'ubuzima bwabo, ku bijyanye na gakoko gatera sida, uburyo kakwirindwa, uburyo bakwiye kwitwara. Ibintu tuganira kenshi, kandi nibaza ko hari ntago bavuga ngo 100% bose barahinduka, ariko njye nizera ko abenshi barahinduka. Hari n'ababa badafite amakuru, hari n'ababa bumva ko kuba cyane cyane imyaka barimo ko ari imyaka y'ubugimbi igoranye, biba bisaba ngo ubaganirize, kandi kubaganiriza tukabaganiriza duhozaho tutababwira ya magambo noneho abakanga. Cyane ko umwana uri muri iki kigero abasabwa kuganirizwa, ukamuha umwanya nawe akakubwira. Turawubaha rero, tumarame igihe gihagije.
Urakoze cyane nawe. Reka tusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira Violette Nkuru Nziza. Uranyumva? Ndagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro. Niwe wa mu badamu baduhamagaye, niwe wa mbere. Urakoze. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Violette, urahagana hehe? Ni icyumviro cyangwa ni ikibazo?
Gitega.
Uri Gitega? Yego. Komeza. Violette, komeza, turakumva. Turimo kuganira ku bijyanye n'abana b'abakobwa babyariye iwabo n'umuryango ubafasha witwa Mama Courage Rwanda, abari mu Bugesera mu Rwanda. Hari icyo wifuza kuvuga? Violette, bikugendekeye gute ko ntacyo urimo kutubwira? Wiyumvise kuri radio niko ko ntacyo uvuga? Reka ubwo tube dukomeje. Noneho ndumva agomba ashobora kuba yagize amasoni, ndumva arimo aseka. Ibyo aribyo byose, ndagushimiye kuba wadukurikiye. Komeza ukurikire rero, ubwo ntubura inama nyinshi wungukiramo. Noneho reka mbaze, niyo niyo nshuti Naomi, abana haraho umukunzi w'Ijwi rya Amerika yaravuze ati abana bakaha ibintu ababyeyi ntibabibahe, bakivumbura bakajya kubyishakira ukwabo, cyangwa se biroha mu biyobyabwenge bakanga kumvira ababyeyi. Aha ngaha ibi ubivugaho iki? Naomi,
kutanyurwa n'ibyo ababyeyi baduha, ndetse tubakangurira ni ukunyurwa n'ibyo ababyeyi babashije kubona bari kubaha. Turakomeza nyine kunyurwa n'uko iwacu tubayeho, n'uko iwacu ubuzima bafite bari kuduha, tukanyurwa nabwo, maze ubundi tukiteza imbere kugira ngo tubashe kuzagera aho tugera, tubashe tuhigejeje tutahagejejwe na wa bandi badushyira mu bishuko baduha izo telefone, baduha amavuta meza, kumvira ababyeyi. Kandi mbona no gushimira uyu mubyeyi Mama Courage ye ni ikintu gikomeye bankoreye, ko kuri njye numvaga mfite agahinda kenshi kazatuma nabasha kujya mu bandi, numva nyine muri njye nazikomeza, ariko kuva nabageramo aho mama atabaye barahabaye, basaza banjye, abavandimwe banjye bose batabaye barahabaye. Kandi nkambashina ko badufasha kuba twabasha kwandikisha abana bacu murangamimerere, kuko ntabwo bizamvuna umwana wanjye najya gukura mu wa gatandatu azabanditse mu murangamimerere. nakuzagira kumbura ndabashimiye pe Imana iyo horo baho umugisha bakomeze kudufasha turabashimira.
Hanyuma Renata, wowe nawe gira icyo uvuga ku bijyanye na n'uburyo mufasha abandi bakobwa, mubafasha iki, mukora iki kugira ngo nabo bave mu bwigunge?
Icyo tubafasha ni ukujya no kubakangurira kuza kwiga no kwa makuraje bakava mu bwigunge yaba bafite, dore ko y'umukobwa yabyariye iwabo bumva barasubira inyuma cyane cyane ariko ubwo rero tumukamukangurira kuva mu bwigunge akaza bakamwigisha kudoda, dore nk'ubu ngewe umwana wanjye nsigaye mudodera, nababuraga n'umwenda wo kumwambika ariko ubu ngubu nsigaye mbura agatenge nkakamudoderamo akenda akamba.
Nuko
ubwo nashikariza abandi bakobwa ko nabo ubwigunge babuvamo, na uko tugenda tunabaganiriza tujya badusura mu ngo babyariye iwabo ati muze kwa makuraje ari umushinga w'abakobwa bafasha babyariye iwabo, mujye kwaka ibyemezo mu mudugudu bakabibaha bakaza bamwe bagenda baza.
Iyo mugiye kuganira n'abo bakobwa se hari amahirwe mwamubona yo kuvugana n'ababyeyi babo iyo mugiye kubasura mu rugo?
Yego, bamwe turavugana tukabwira ati ni ukuri ntimubareke baze kwiga kudoda, dore bizabagirira akamaro. Noneho cyane cyane batureberaho nk'ubu ndi ko nari imeze siko ntimeze, ubwo rero iyo bakurebeyeho uko wari umeze n'aho ugeze ahita avuga ati yewe nawe genda wenda nawe uzamera, hamaze kuza nk'abakobwa barenga batatu.
Abo mwagiye muganiriza?
Yego.
Nuko ni byiza, mukomerezaho.
Yego, murakoze.
Reka twakire Nitanga Simo, turi kumwe?
Yego, murakoze, turi kumwe.
Yego, urahagana hehe?
Mu Rwanda, mu majyepfo, mu karere ka Kamonyi.
Ku Kamonyi. Oye, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Sinzi niba ari ikibazo ariko gisa n'ikibazo cyangwa igitekerezo, biravanze.
Ntacyo bitubwira.
Yego. Mama Courage nabyumvise ko bifite gahunda kandi nibira nakeshwe muri sosiyete turimo birakwiye pe, ariko ndengira ikibazo njyewe n'ubundi cy'umuryango muri rusange. Ubungubu kuba wenda bafasha abana batewe inda bakababa hafi bakabagira inama bakabigisha uburyo bakora bakava mu bwigunge, ariko ibyo ni byiza ntawe utabishima, ariko ikibazo nyagira ni ukwigisha abataratwara inda. Niho mfite ikibazo, kwigisha mu muryango ku batari bagira ikibazo kugira ngo bagire bagire uburyo birindamo ibyo ngibyo, mbona uburyo bwigishwamo biracyari nyine, haracyarimo ikibazo gikomeye. Ntekereza ko bizanakomeza kuzamura umubare w'abaterwa inda, niko mbitekereza. Uburyo mu muryango bigishamo ntabwo bari kugerageza kubigisha koko mu buryo burambye, mu buryo buhamye.
Uravuga mu muryango nyarwanda?
Umuryango nawo
cyangwa uravuga mu muryango nyarwanda muri rusange?
Mu muryango nyarwanda. Mu muryango ubwo ni umuryango mugari. Uretse n'umuryango mugari nabwo nkafata n'umuryango noneho mutoya famiye isanzwe. Mu muryango mugari harimo ikibazo cy'uko uburyo bigisha butarazamuka ngo bugere ku rwego rukwiye, haracyarimo ubukangurambaga bukenewe kunozwa no kongerwa mu rubyiruko rukiri rutoya. Noneho mu muryango mutoya naho rero niho hantu ubundi ntekereza ko hagakwiye kubana umusingi uremereye wo kurwanya izo nda zitateguwe no kwirinda ibyo byose bituruka ku izo nda. Rero ntekereza ko bifatiye ku muryango, umuryango ugakora wigisha abana bakiri batoya bakakura babizi, mba numva ariho byafasha kuruta kubyigisha abantu bakuze. Kandi n'uburyo babyigishamo mu muryango busanzwe mbona babyigisha nabi, hari uburyo babyigishamo babona njye mbona bari kubyigisha nabi, sinzi nimba ariko ari byanyabyo ariko niko mbibona.
Gute ibyo wita ko ari nabi ni gute byibura ngo n'uwaba bikoresha abikosore cyangwa se dusobanukirwe?
nko usanga nk'umukobwa umukobwa ukiri muto yakiri wabo muto yabutaragira imyaka wenda n'imyaka y'ubukure usanga uburyo bamwigishamo ibijyanye no n'imihindagurikire y'umubiri we n'ibijyanye n'imikorere ntabwo babyigisha mu buryo bukwiye kuko bakwigisha ko imibonano mpuzabitsina bakakwigisha ko ari icyaha gikomeye cyane bakakwigisha mu buryo buguhahamura ubukanda cyane bakwereka uburyo ari bibi none umwana ntabashe kubyumva ahubwo agahahamuka agakura ashaka kumenya ibyo bintu waba bamubwira ibyarezi kuko barakwigisha ngo imibonano mpuzabitsina wayikoze agahita akubwira uburyo si wakinye nk'amabere ibintu akabikomeza ukumva umeze nk'umuntu wishe umuntu akabikomeza cyane ariko ntekereza ko uramutse umwigishije ukamubwira ati imibonano mpuzabitsina kuyikora ukiri muto byakubyarira ingaruka byaguteza ibibazo ibi n'ibi kutayikora cyangwa se wagize ibyago ugeze mu gihe urayikoze ubwirinzi akabumubwira ntekereza ko byafasha ariko ntiyakubwira ubwirinzi ngo yaba ari gukwirakwiza ngo imibonano mpuzabitsina ngo yaba ari gutoza kubikora ntekereza ko baramutse babyigishije abo bana batoya bagakora babizi mu buryo butabahamura njye mba numva byafasha kuruta kuzamwigisha amaze gukura cyane cyangwa se kuruta kuzamwigisha baramuteye inda ugasanga nta nabyumva neza
ubwo
nicyo mbona cyo mbona umukoro wakabaye mu muryango cyane cyane
yego
hanyuma wenda ikindi navugaho ni ku bijyanye na n'ubukungu uko bugenda burushaho kugenda bujya hasi usanga hari abantu imiryango myinshi ikagenda igira ubukene bukaze usanga umwana w'umukobwa arakuze kwicara iwabo biragoranye kubera ubukene akajya ahandi akajya agahura n'abamushukisha ibintu ugasanga biregisi bikomeje kugenda biba ikibazo cyane kubera n'ubwo bukungu ntekereza ko rero hagakwiye kwigishwa ariko bazamurane no kuvana abana b'abakobwa cyangwa se n'abahungu muri rusange bakabavana mu bukene babigisha utwuga tunyuranye two gukora bafuze babura umwanya wo kujya mu ibyo ngibyo ntekereza ko babaye bahuze batabona umwanya wo kwishora muri iyo mibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe itanakingiye
reka ngushimire cyane nitanga kuri ibyo bitekerezo byawe ndetse n'inama utanze mu bijyanye n'imyigishirize cyangwa se uburyo abantu bashobora gufashwa kwirinda inda zitateganyijwe urakoze
yego murakoze nawe
madame Umulisa ibitekerezo nitanga atanze ni byinshi ariko muri make ndumva wagira icyo bivugaho rwose
arakoze cyane sino ukamenya nakurikiye ibyo yavuze ni ibintu by'ukuri kandi nibyo tubona muri sosiyete nibyo tubona mu muryango wacu ibi rero cyane cyane by'uko mu muryango abana bigishwa ni ikintu cyane ubona kigendeye ku muco nyarwanda uko umuco wahoze kandi ubu ngubu byari bikwiye ko abantu bahinduka kuko isi irevoriwa umuco nawo uragenda ugakura kuko tugenda duhura n'indi mico cyane cyane haje ubu indwara nyinshi zituma dukwiye kuganiriza abana kare ku bijyanye n'imyororokere n'ubuzima bw'imyororokere bareba amateleviziyo barakurikira kuri interineti ibintu byinshi twe ababyeyi batanazi byari bikwiye ko buri mubyeyi atekereza ngo nintaganiriza umwana wanjye azabibona kuri interineti azabibona muri filime noneho abyige mu buryo butari bwiza ibi rero abantu bose bashinzwe inzego zishinzwe umuryango nyarwanda muri rusange zibikoraho natwe turagerageza gukomeza kuganira nzi ko muri minisiteri y'umuryango sinabavugira ariko ndabizi ko hari ibyo bafite byitwa kagoroba k'ababyeyi mu kagoroba k'ababyeyi baganira nk'ibi ngibi bakabwira ababyeyi ngo mudutinyuke noneho kugira ngo tuganirize abana bacu batazagira ibyo bamenya hanze y'uko tutabibabwiye wa muco wacu wa ubu birakenewe kuko barabibona
telefone yawe irimo gucika
ubu
hari aho ugera ntitukumve
navugaga ko hari gahunda ya minisiteri y'umuryango y'akagoroba k'ababyeyi mu kagoroba k'ababyeyi rero baganira kuri bya bindi byo kubwira ababyeyi ngo mubanze mubwire abana mubabwize ukuri mutinyuke mubabwize mubabwire ubuzima bw'imyororokere kuko byanze bikunze bazabimenya kandi ashobora kubimenya mu buryo bubi bitewe nuko utigeze ubimuganiriza. Ikindi na Minisiteri y'uburezi ifite izo gahunda cyane ama mashuri harimo abahungu mu mashuri abanza barabiganira barabyiga bakiga ku buzima bw'imyororokere n'iryari umuntu ashobora gusama mu wa gatandatu primaire barabyiga muri secondaire barabyiga. Ubu rero ni inzira ndende ariko ni inzira twese dukwiriye gutekereza buri wese agatanga umuganda we kugira ngo iki kintu kigerweho tuganirize umwana hakiri kare noneho tubashe no kwirinda izo nda zitateguwe. Abana niba bimenya hakiri kare bakamenya abakagira makuru ariyo atari ya yandi batoragura ku muhanda ababwira ngo humura ngo utari bo mu gihe ntibazi igihe cyo gusama bakababwira ibyo bashatse bababeshya bituma batwara inda z'indaro ni ibintu tuzabigeraho ariko ni inzira ndende ariko birakorwa.
Yego.
Ikindi yavuzeho mu bikene
narije kuvuga kuri ako kagoroba k'ababyeyi wari ukomojeho hari mu kiganiro twigeze gukora hari abavuze bati ako kagoroba k'ababyeyi karahari ariko ntabwo bigenda neza hashobora kuba hari abadohotse ubwo bashyiramo agatege bakongera bakabikora yenda nk'uko byakorwaga mbere. Yekomeza.
Yego. Ikindi nari ngiye kuvuga ni ikijyanye n'ubukene yavuzeho cyane cyane iki ni ikintu gikomeye ni nkayo wavuga ngo ni ikintu cy'ingenzi gitora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato noneho igatuma baterwa n'inda z'indaro ari naho bakura sida kuko ahaciye inda hashobora no gucana sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubukene rero mama kuraje ni igice cya mbere yatekerejeho umwana w'umukobwa yikuye mu bukene ntawamushukisha igihumbi cyane usanga bararyamanye n'abayede bahembwa bibiri akamuha igihumbi yahembwe bibiri tukabibaganiriza tukababwira mubanze mwige twabazaniye uburyo bwo kwiga kugira ngo bashakishe amafaranga bo ubwabo bitunge batunge abana babo noneho bwo gukenera kujya basaba buri muntu wese abasuzugure atangira kumuzana amuhe ibihumbi bibiri kugira ngo baryamane. Niyo mpamvu rero twigisha abana b'abakobwa ubudozi tumaze kubigisha kudoda aha twabatangirije na nicyo twita startup inzu imeze ikoperative bakoreramo tubashyiramo ibikoresho by'ibanze imashini ibikoresho byose batangiriraho ku buryo baradoda bagacuruza noneho bakiteza imbere aho kugira ngo ajye gusaba igihumbi umuntu akizakimushukishe nawe abagifite nibyo bari abana bababwiraga.
Yego.
Ubu n'abakobwa bifashishe birwanaho bakarwana no kubana bana.
Yego. Ku murongo wa telefone tunafite na Evode Nshimye Mukiza. Uranyumva?
Murakoze. Yego turakumva cyane.
Yego urahagana he?
Turi mu karere ka Kamonyi.
Yego.
Tushimye cyane uwo mushinga n'ubufasha batanga n'ubujyanama. Ariko twagira ngo tubaze mu gihugu hose barahagira dubwe mu rugero hari nko mu karere ka Bugesera ku makuru twumva hari abana bato bishoye mu gusambanyi mu buraya basa nk'ababikora nk'umwuga rwose ku buryo ngo bafite akazi nabise ngo ngofu ni kasimba bara aho ngaho mujya mugiho byibura mukagitanga ubujyanama mukagitanga ubukansaringi mukabakurayo mukabaha amahugurwa nk'ayo ubufasha mubaha n'ubuhe kugira ngo badakomeza kujya muri ibyo bikorwa bishobora kubashora mu gusambanya no guterwa inda zitateguwe dore ko rimwe na rimwe haho n'ababyeyi bananirwa harimo n'ababyeyi bananirwa harimo n'abana bananirana ababyeyi kwa ntabagize ariko bakananirana n'ubuhe bufasha nabo bagerayo bagera hasi mu giturage bagera hasi aho ngaho bakakorwa ubufasha cyangwa bubera aho ngaho mu migi gusa n'ahandi hose babashije kugera hasi aha ngaha mu giturage ibyo bikorwa by'abo bana bihari bagerayo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe Vode. Madame Umulisa ibi mwaba mwarabyumvise?
Yego. Arakoze Evode ibyo avuze twarabyumvise. Twatangiye no mu Bugesera kubera ko nari mfite imibare y'abana b'abakobwa babyariye iwabo bari mu Bugesera bari ni benshi cyane ariko tugitangira ntago twagera ku muntu wese mu ntangiriro mu Bugesera ntabwo dukorera mu mugi dukorera mu murenge wa Ntarama hanyuma iyo twateguye amadesante kugera ku bana b'abakobwa tugenda noneho mu mirenge tutanga ubukangurambaga tuganira nabo ariko ntabwo bose twabageraho icyarimwe ibyo by'abana b'abakobwa bari mu Bugesera twarabyumvise uretse ko niba binahari ntago ari ibintu wamenya ngo bakorera hehe ni ibintu biri mu miji myinshi n'abakobwa baba biyandarika bari mu miji myinshi ariko no ubukangurambaga natwe niyo mpamvu dukora ubukangurambaga bwo gukura abakobwa muri izo ngeso mbi ariko ntago ari ibintu ubukangurambaga ntago ari ibintu watangira uyu munsi ngo uvuge ngo birahita bihagarara gusa turabizi ko ari ikibazo kandi mu byo dukora dushyira imbere ubukangurambaga no guhindura imyumvire kugira ngo batekereze kwiteza imbere mbere na mbere aho kugira ngo batekereze ibijyanye no kujya kwicuruza no kwishora mu buraya
hari icyo mwigeze gukomazaho kare muvuga ku bana basoza icyiciro kimara igihe kingana iki
icyiciro cyacu rero kimara amezi atandatu umwana akaba arangije kwiga imashini kudoda amaze kudoda imyenda yose twambara amashati amakanzu amaribaya bagenda bakora bagira ibyiciro bitewe nuko etape bagenda bageraho ariko mu mezi atandatu aba ari umukobwa uzi kudoda neza uzi kurepara imashini ye akayikoreraho ayizi akadoda imyenda bakajya ku isoko bagacuruza bakadoda ibyo bikapu bagenda bagira etape y'ikintu cyo kudoda bagezeho hanyuma basoza bagahabwa amasertifika tugafata abandi kuko aho dukorera ntago ari hanini dushobora kwakira abantu 30 icyarimwe iyo barangije rero nibwo twakira n'abandi ariko bwo dufite abantu benshi babidusaba baza gusaba akenshi usanga tudafite capacity yo kubakira ariko ababishaka bo ni benshi kandi turi ku ruhande rw'umujyi turi Kanzenze hino y'umujyi ariko abakobwa baza ni benshi noneho hasigaye haza n'abamama nubwo natwe dufite ingo turashaka kwiteza imbere kuko twabonye abize hano bafite aho bamaze kugera
ndumva umuryango urimo kwaguka
urimo kwaguka
ni byiza
kizaba kuzagera ahantu ngira ngo na Evode yari yakivuze ntabwo twagira ahantu hose icyarimwe turifuza kugera henshi muri gahunda z'umwaka utaha turifuza kujya mu turere tune buri ntara tukagiramo akarere kamwe dukoreramo urumva twatangiriye mu karere kamwe ka Bugesera turifuza umwaka utaha kujya Rwamagana Muhanga Musanze na Rutsiro tukaba tuzungurutse intara zose tukareba kuko abana b'abakobwa bo barahari benshi bakeneye kubafasha kuzamura imibereho yabo kandi tubona ko abageze iwacu abizi iwacu bafite aho bigejeje n'abana babo bafite aho bavuye hari icyo ntavuze abana babo benshi baje bari mu kibazo bafite ikibazo cy'imirire bafite ikibazo cy'igwingira ari nayo mpamvu tugitangira tumaze kubona ko abana benshi bafite ikibazo cy'uko kurya nabi twahise dushyiraho gahunda yo korora inkoko kugira ngo ba bana birirwe iwacu buri mwana ajya ataha yariye igi bararya bakabona igikoma ariko bakabona tukamenya ko banariye igi ku buryo imibereho yabo ihinduka ibyo rero twabonye ko byagize ingaruka nziza ku bana tukumva rero dushaka no kugera no mu tundi turere kugira ngo twigishe abana b'abakobwa uburyo bategura indyo yuzuye mbere na mbere ariko tunabigishe uburyo ibyo bafite babibyaza umusaruro bakita ku bana babo bidahambaye bidasabye kubagira amafaranga menshi cyane
yego bakoresheje ibyo bafite twakire Katarika izina ryawe tivuze neza niko bambwiye ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ari Katarika urahagana hehe
ikibari mu Rwanda mu karere ka Gasabo murenge wa
yego ufite ikibazo igitekerezo
nabaza ngo mukomereza nuko yagerageje nuko bagerageje bakasira n'ubu cyose ni n'iki ngana
ntabwo turimo kukumva neza niko ko tutarimo kukumva neza wasubiramo igitekerezo
nuko
komeza
nuko bakwira igihugu cyose
yego
noneho basaye umukundi abana muri iyi minsi ibyo bari gutanga ni benshi
okay urakoze cyane yari abivuze n'ubundi ko bashaka kugera andi mashami n'ahandi ntibakorere mu Bugesera gusa madame Umulisa nikankure kumwisubiriza
yego ntago numvise neza ikibazo cye ariko numva yari yashaka kuvuga ngo tugere n'ahandi mu gihugu hari
ni igitekerezo yatanga
n'igitekerezo
hari abana benshi barimo gutwara inda mugerageze no kugera n'ahandi
yego arakoze cyane natwe icyo kibazo turakizi niyo mpamvu twashakaga mu mwaka utaha tugere byibura mu turere tune tugere muri buri ntara dufate makarere kamwe uko ubushobozi buzagenda buza tubashe no kugera no mu tundi turere twose
Renata reka nkugarukeho nafashe umwanya wanyu igihe kirekire kandi mushobora kuba mwateganyaga kujya kureba abandi bakobwa ngo mubaganirize nagira ngo noneho wumvise ibyo abakunzi b'ijwi rya Amerika babajije nagira ngo utange inama muri rusange ukurikije yaba ari ibyo wumvise cyangwa se ibyo usanzwe ubona muri bagenzi bawe utanga inama za rufasha urundi rubyiruko hanyuma tukureke ugende Renata
murakoze cyane inama natanga ku rundi rubyiruko rutari rwabyarira mu rugo ni ukugira ngo runyurwe n'ibyo rufite n'ibyo ababyeyi babo babaha ntibazavuga ati njyewe mu rugo twisiga gikotori na igikotori nabonye umuhungu umusore unyihera amavuta reka ngende anshuroya ibyo ntabwo aribyo niyo nama nabagira
naho ababyeyi hari icyo bababwira
ababyeyi nabo nababwira ko kuganiriza abakobwa hari bimwe batababwira kubera kubatinya nimba abona umukobwa yizamuye hejuru avuga ati uriya se ko nsigaye mubwira ntanyumve oya nakomeza muganirize aganirize umukobwa utarabyarira mu rugo yewe n'uwaba warabyaye mu rugo nakomeze kumuganiriza kuko aracyari umwana we ntago ari yabaye gishyirwa mu muryango aracyari umwana we
nawe rero niyo nshuti Naomi reka guha umwanya nawe ugire icyo wabwira yaba ari umuryango nyarwanda umuryango mugari cyangwa se umuryango muto famiye abakobwa bagenzi bawe ndetse n'abahungu
inama nabagira nk'umubyeyi nimba umwana abashe gutwara iyo nda ntareke kumutererana muganirize kuko iyo amuteranya n'usanga umuntu abyaye umwana ikibazo ugasanga avutse ku kibiro bike bitewe na kagahinda yahoranaga no kubiba bamutuka ahubwo icyo nagiramo inama ababyeyi ni ukujya baganiriza abo bana bakabamvisha yuko nubwo ibyo byose byabatse n'ubuzima burangiriye indi nagira inama umuryango nyarwanda ntibakajya babona abana bari mu ikosa batariyanga turiya si uwanjye nta mpamvu umwana wari wese mufatemo ariko ni rwo rwanda rw'ejo hazaza babagira inama ha musanze mu ikosa mukosore nakumubwira nabi amwereke yuko icyo arimo ari amakosa yatuma yakica ubuzima bw'ejo hazaza kiri nagira inama abahungu nabo ni bareke ibyo barimo nk'ubushuko uwo mwana w'umukobwa n'ubwo bakiri muto ukamutera iyo nda nawe uba ugize ikibazo nawe agira akagana gati nimba natuye umukobwa inda umwana njye nkaba n'abana we naramureze ntazi uko abayeho ugasanga ari inzara atazi uko wa mwana abayeho ahubwo inama nabagira bajye bagirana inama niba abana bagiye kugwa no muri ibyo bishuko bashake ibyatuma birinda ibyo byago byatuma atera umukobwa inda cyangwa akamutera izo virusi bigatuma umukobwa agira agahinda. Icyo nabagiraho inama, nanjye ubwanjye nakomeza no kujya gusura bamwe namwe tuziranye bagifite iyo myumvire. Kugira inama abana b'abakobwa n'ababyeyi gukomeza kubaganiriza batitaye ngo umwana yamunaniye cyangwa umwana abikora ibyo yishakiye ngo yaramunaniye. Murakoze.
Murakoze cyane namwe, reka ngushimire rwose niyo nshuti Naomi kuri ibyo bitekerezo inama uhaye bagenzi bawe. Wakoze nawe rero Nyiramisago Renata kuba witabiriye iki kiganiro ukaba nawe watanze inama n'ibitekerezo. Ubwo tubareke mukomeze mujye mu byo mwari murimo, hanyuma dukomezanye na n'Umulisa Letitia. Ariko tusubira ku murongo wa telefone twakira undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Reka ndebe uwo bambwiye. Twakire Laurenti. Laurent, uranyumva?
Yego ndabumva.
Yego, urahagana he?
Ndi mu Burundi, hano ku Bujumbura.
Urakundumva uri n'umutunzi? Urumworozi?
Ndi Murundi, ndoroyinda.
Twayumvise nayo yaje mu kiganiro.
Yego.
No, igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe?
Iyo dufate ari nk'inama nagira nk'abana b'abakobwa, kubera nk'umwana w'umukobwa nk'iyo amaze gutwara inda akabyara umwana, urumva nyine ibintu bya kadoza biba bipfuye, nk'abantu benshi bashobora gutangira kumwinuba. Niba yari afite na nyiterambere bakavuga ati ibyo n'ubundi baramuteye inda atayarabyaye, kandi umuntu yamuteye inda arashobora guca myakana. Rero ikintu ndabasaba nk'abakobwa bakunda gushukwa n'ibintu byinshi, nyine nk'utuntu twiza, imyambarire, ibintu bajya rero n'abahanura yuko boza barareba nk'umuntu bakundanye ntabwo arabahenda bashuka batera inda kabisa. Nibyo mukomeza kugira umunsi mwiza.
Turagushimiye cyane Laurent, komeza wite kuri izo nka zawe. Madame Mulisa, igitekerezo cya Laurent murakivugaho iki?
Arakoze cyane. Abana b'abakobwa nibyo, ariko icyo namukosoraho ntabwo umwana w'umukobwa wabyariye iwabo biba bivuga ngo nta gaciro gifite. Nicyo dushaka kubwira abantu, nacyo dushaka kubwira abana b'abakobwa, agaciro aracyagafite, akazoza karacyahari, ahubwo ni ukugira ngo ubwe amenye ngo reka niteho, reka menye uko nakwitunga, nkamenya umwana wanjye, nkagira n'umwuga nanjye uzamfasha. Agaciro ko baracyagafite, ahubwo natwe tubaha agaciro, ntabwo ari ibicibwa.
Turimo kugenda tugana ku musozo rero, ubwo nagira ngo noneho mu kanya dusigaranye mu gahe gatoya rwose utubwire zimwe mu ngamba muteganya cyane cyane nko muri uyu mwaka utaha.
Yego, urakoze cyane. Iya mbere narimaze kuvuga, mu mwaka utaha icyo twifuza cya mbere gukora ni ukugera mu turere byibura tune mu Rwanda. Byose birasaba ubushobozi, ubwo turasaba abafatanyabikorwa, tuba dushaka abafatanyabikorwa baze batwegere dukane tugere ku bakobwa benshi bashoboka, byibura tugere mu turere tune tw'igihugu. Hanyuma ikindi nukwagura ibikorwa tukava mu bijyanye n'ubudozi, cyane ko tubona bamaze kuba benshi na atari wo murimo hari wonyine. Tureba ku isoko, ese abajene bakenewe mu ki, urubyiruko rukenewe mu ki. Turashaka gushyiraho amasomo yo gutunganya imisatsi n'inzara, hanyuma tugashyiraho amasomo yo guteka no gukora imigati, amasambusa, amakeke, amandazi. Noneho muri utwo turere tune tukagiramo aba bakobwa bakabikora, tukagiramo ishuri ribyigisha. Ariko noneho tukagira n'umukobwa umwe nk'abariya ba Naomi mwumvise, bariya ni abakobwa bamwe bahagarariye abandi. Hari icyo tutavuze ni uko bariya banabonyemo akazi gahoraho, bahagarariye abandi, barabasura, barabafasha, bajya mu bukangurambaga,
cyane ko burya bagenzi babo barabumva cyane ko basangiye amateka.
Reka rero dusoreza ahangaha, ngushimire cyane madame Umulisa Leticia. Isaha itubanye ntoya, ndumva hari hakiri byinshi twagombye kuvuga, ariko tuzongera tuganire n'ikindi gihe. Reka nshimire rero abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, nshimira n'abantu bose bagize uruhare muri ikiganiro. Ku buhanga bw'ibyuma hari Nadia Taha yarafatanyije na PJ, hanyuma jewe mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.